Omuzanyo matatu mulimwe kwangala Eritali lyadda Eria zobuzi Omuzanyo matatu mulimwe kwangala Eritali lyadda Eria zobuzi Lyefana anyiriza kono ekisambufu Oba tukiyita eshambe Ekikutula amangu Litiribize ntegete gabazanyi Erintu eri ekwangala Ne matatu tashagenda oh oh Omuzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Omuzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala ebene Omuzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Omuzanyo mugenderera Haro muzanyo matatu kusobe bukeka Yine buku agamba Tiri amore moku jamu Kozanya matatu nechima mangamba Neba kukube kwangala tukuyosa obitiyo Kati kupana kuwona tulinga baluanyi Uruwa kawasa kaze ne matatu ya tulemi okureka Muzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Muzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala etene Omuzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Muzanyo mugenderera Sabari basanya matatu kwechanga tusanya ne kutala twafutte mu lwa kwangala owange kwangala lino nga linasobola bwe lyenfumbi akazanya okeyongedde kuwoma nasone kwangala lino enkyonoozanya bw'oba onoogenda anze munnange ntiddemu omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimwe kwangala mulimwe kwangala mulimwe kwangala etene Omuzanyo matatu mulimwe kwangala muzanya mugenderera muzanya mugenderera Mbiri ntulianda silinga mzinga Mbozi saba saba Jalieri fiza kududuma Amutawana kwenjine kulisi kuzanya Nerabo naba zanyi Lapo ye mtunula Musajja onze nenteke sindagaya Mbuza uziwa Mpare sindevera Kabali wazanya matatu pecha Tutubite muka wambwa Chimbaba nange kwangala li no. Muzanya matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Muzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala ndaba Muzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala etene Muzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Muzanyo mugenderera Pobori na kasendiko Ogenda yone wagira Na ya perintu yanda serikara wanga Nyamone computer Ilisi guya guya Banange kwangala lino sima nyuburonji Oba tukole tutia Zina ubi omubi Perintu yangeri chelita sasira baiga Mweli tu semba kubu Aboli wa utabufa Muzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Omuzanyo matatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala ndaba Muzanyo matatu mulimwe kwangala, mulimwe kwangala, mulimwe kwangala etene. Muzanyo matatu mulimwe kwangala, mulimwe kwangala, muzanyo mugenderera. Muzanyo mugenderera. Banange kwangala lino litame butami sote lyali yadda yeyolesa mulembe katitwayuyanga abalimbisiwo oba tuliyite eddumbe eribunye enfo z'abajambula banayekulyanga weke kawabaawo obuzibu nga weke kombera ate obirinamu owagasi kekakabuuza gwe bw'oba onoogenda naye matatu ng'omuzannyo mulimu obuzibu. Muzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala. Muzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala ndaba. Muzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala ndene. Muzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, muzanyo mugenderera. Muzanyo matatu kusobe bukeka kumanga kanyini books tebosa kunda banange kwangala likonda naba books baunda limunyeri ereso muzanyo elisasira yandaba toli akata kukeweta ba muzanyo tewaba kwebalabala katongeza nyaga sanyanga bikonde ukweunda bangaro ongaronga sanya katumukusanya matatu tulinga bakate tuzanya tweka kanula kweka kanuzi bagenda ne kilabu sobo no sanya siku line kwangala sena ubi obubi kwangala kayadalobo chansanyisa sayo bukalo bukalo kolifo shinyumya chikuwa muzanyo matatu kusobe bukeka kubanga banyini books tebosa kunda banange kwangala likonda naba books baunda limunyeri yeyeleso muzanyo elisasira yandaba toli akata kwekeweta ba muzanyo otoerwa mwambalagana kati omugeze nya agazanyanga bikonde kwewunda agambalo kungalonga asanya kati mukuzanya matatu tulinga bakadde tuzanya twegaganula kobwegaganusi kugenda ne kilabu sobo nosanya sikulina kwangala zena ubi obubi bwagayaga yasema obo kyalisanyisa sayo obugalo obukalu olifo okinyumya. Muzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala.